Numeri 20 verse 1. Abantu baIsrayeli yonke inhlangano bafika ehlane lasesini ngenyanga yokuqala. Abantu bahlala eKadeshi. UMiriam wafela khona, wembelwa khona futhi. Verse 2. Kwakungekho manzi lapho kuyo inhlangano, babahlanganyela uMose no-Aaron. Verse 3. Abantu balwa noMose bakhuluma bathi, sengathi ngasafa kufeni kwabafowethu phambi kwaJehova. Verse 4.
Niletheleni ibandla likaJehova kuleli hlane ukuze sifele lapha thina nezinkomo zethu na.
Verse 5. Nasikhuphulelane eGibhithe ukuze silethwe kule ndawo embi na, akusiyo indawo yembewu, yona eyamakhiwane noma emivi noma eyamapomena granti, kungekho futhi amanzi okuphuza. Verse 6. Omos no-Aaron basuka ebusweni bebandla kuya ngasemnyango wetende lokuhlangana, baya ngobuso babo, inkazimulo kaJehova yabonakala kubo. Verse 7. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 8. Thabatha intonga ubuthe inhlangano, wena no-Aaron umfowenu, nikhulume kuyo, idwala eliphambi kwamehlo abo kuba liveze amanzi alo. Uya kubavezela amanzi edwaleni ukuze unike inhlangano nezinkomo zayo ukuphuza. Verse 9. UMose wathabatha intonga phambi kwaJehova njengalokho eyalile. Verse 10.
OMose no-Aaron babutha ibandla phambi kwedwala. Wathi ke kubo, izwani manje nina bahlubuki, niya kunivezela yini amanzi kuleli dwala na.
Verse 11. UMose waphamisa isandla sakhe, walishaya idwala kabili ngentonga yakhe, kwaphuma amanzi amaningi, inhlangano yaphuza kanye nezinkomo zayo. Verse 12.
UJehova wathi kuMose naku-Aroni, njengokuba nikholwanga yimi ukungingcwelisa emehlweni abantwana baka-Israyeli ngalokho aniyikungenisa elibandla ezweni engibanika lona.
Verse 13. Lokhu kwakungamanzi aseMeriba ngokuba abantwana baka-Israyeli balwa noJehova wangcweliswa kubo. Verse 14. UMose wathuma izithunywa enkosini yaka-Edomi zisuka eKadeshi wathi, usho kanje umfowenu Israyeli, uyazazi zonke izinkathazo ezisehlele. Verse 15. Ukuthi, obaba behla eGibhithe, sahlala eGibhithe isikhathi eside, abaseGibhithe basiphatha kabi, thina nawobaba. Verse 16. Lapho sakhala uJehova, walizwa izwi lethu, wathuma ingelosi wasikhipha eGibhithe pheka, saseKadeshi, umuzi oseceleni komkhawulo wakho. Verse 17. Ake sijabule izwe lakho, asikudabula amasimu nezivini, singaphuzi amanzi emthombo, siyakuhamba ngomgwaqo wenkosi, singajiki ngawesokunene nangawesokhohlo, size sidlule umkhawulo wakho. Verse 18. U-Edomi wathi kuye, hayi ukudabula kimi, funa ngikusukele ngenkemba. Verse 19.
Abantwana baka-Israyeli bathi kuye, siyakukhupha ngomgwaqo uma siphuza amanzi akho. Mina nezinkomo zami ngiyakukhokhela imali yawo, mangidabule nje ngezinyawo zami, kungabi ngokunye.
Verse 20.
Kepha wathi awuyukujabula, u-Edomi wayesephuma wamsukela nabantu abaningi nesandla esinamandla. Verse 21. Kanjalo u-Edomi wala ukuba u-Israyeli adabule izwi lakhe, ngalokho u-Israyeli wachezuka kuye.
Verse 22. Basuka eKadeshi abantwana baka-Israyeli, inhlangano yonke bayafika entabeni yaseHori. Verse 23. UJehova wakhuluma kuMose naku-Aaron entabeni yaseHori, nasemkhawulweni wezwe ka-Edomi wathi. Verse 24. U-Aaron uyakubuthela kubantu bakhe ngokuba akakungena ezweni engabanika lona abantwana baka-Israyeli, lokhu nahlubuka ezwini lami ngasemanzini aseMeriba. Verse 25. Thabatha o-Aaron u-Eliyazare indodana yakhe ubakhuphulele entabeni yaseHori. Verse 26. Umkhumulo u-Aroni izambatho zakhe uzifake u-Eliyazari indodana yakhe, u-Aroni uyakubuthela kubantu bakhe afele khona. Verse 27.
UMose wenze njengalokho Jehova eyalile, bakhuphukela entabeni yaseHori emehlweni enhlangano yonke.
Verse 28. UMose wamkhumula u-Aroni izambatho zakhe wazifaka u-Eliyazari indodana yakhe, u-Aroni wafela khona esiqongweni sentaba, oMose u-Eliyazare behla entabeni. Verse 29. Lapho inhlangano yonke ibona ukuthi u-Aroni ufile, bamlilela u-Aroni izinsuku ezingamashumi amathathu, yonke indlu kwa-Israyeli.